oshi mobi ni malalo bi njikana gobarari afanu imewala engineer chibuzo mega b studios njilagi oshi mobi nona njilago barana riri ma o enwegi enu nobi awola sheje buwo bebuwa ona ga marana njinago barana riri o enwegi enu nobi awola sheje buwo bebuwa ona ga marana
njinago barana riri ma owegi enu nobi
riye enimi ye o dariye o dariye o mari mari ma emala oshi mobi o nwanne m Mejigu bararie enyi mire akwanu ime o Mejigu bararie enyi makwanu ime o Unajilago bararie ma enyi miriri ma nakwanu ime o Awola neje buwa la nobie buwo Onakwa nagamra nanue
Unajilago bararie ma Omegi enam nobi Awola sheje buwo bebuwa Onagamra nanue
Ya bule 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 bula no shimobi o Bule 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 no no shimobi o Izuka mana
neki
Kama enyi mo shimobi o Emwe kwa niye no mo
shimobi o Umiwewe
Okwanyi mwako no nyama nyiri enyi miya mwano fufu o Peji na gobarewe o
Enyi mwye
Usila gilela manyo e lela no manyafu o Awola neje buwa nobe buwa le Ona kwa nagamara na o Ukawilulu wanne m Anyi jeje onu ekwu okwu n'onu bo serere Abụrụ nye nwanne m Ọkwa ịkpọrọ m nwanne o Gị gba m megere o Mgbala gị ka gere o Gị gba m megere o Mgbala gị biko gere o Inewewewe Anyi jikọta na mma o Igwe wike o Agirigiri ugwe eze Arigariga ugwe eze Asopu wato nwanne m gịdọ mi megere o Ndọ gị ka gere nwanne m Enyi mi ya wụ kpọchịrịrị Okwu wado sọ Enyi mi hụ ka wụ ilulu o Onye adụ mara ya gere ewu ibe Ụmụ nzakọ nzakọ ndị ọma ejeje mba o Abụrụ nkwọ ma ndị ọma ndị ọma ndị ọma ndị ọma meje aga o Chifu Mike nzakọ onye ọma eji mebole Awola sheje buwo bebuwo ona ga marala
Njinago bararie ma owegi enu nobi
Jason Zako e America bezi ne mo
ona ga marala Njinago bararie
ma owegi enu nobi Awola sheje buwo
bebuwa ona ga marala
Oji me mono ihere agi akola mo
Sabuna wan le ma
dem Ejani ga ne hone Iye muje mere
gozi
akokwala mo
MD ABJ Consolidated Nigeria Limited Iwo nye kemo
Iwo ji me mono Iyere agi biko ya na kola no Esha nyi gane hone Iye muje mere gozi akokwala mo
Security Magneta Prince of Ugoja One day the number one of Nekede Iri oke
Ona urumada hiri hiri ishiku ya na ete rara ya ja Opanchi opaja u anyama maka igeko
Wapchon is eji mge mono Wafi retani Eji bonyo we Estate value ana Lagos State
Ona urumada hiri hiri ishiku ya na ete rara ya ja Opanchi opaja anyama maka ewe
Barista Pastor Obi Pat Harris. ni ejogu nnejike maka okwanya mama ka ewo amama mi kenge pure puro eni mewe nne mande me jagamba wo okwama no wonu mareku wo anu mareku wo sara mama mi kenge puro no eni mi amama kenge puro do eni mewe lo 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 jifi makasi di osubi wapaka bole onyome jeje mba yine na bole jama mejini ye jama mbezi nemu e makasi di onyomo onrevo gala chusu wane wafebo menemu amama kenge kuo kuronu Eleno unde ora bure we mangamnem onyama mejeje mba o wafo were anyere mma o were not jiga bamba amama kenge kuo amama kenga kaluo anyama mama ije meme ayo ibo mara na anyama mama ka ewo saro biwa mama koge kuo And Sonic Music Nalaba, Ojega Jego, hear it too much. Victoria Kamale, then one your mo, I go on your mo. Adam, Chief Barrister Ethiopia, Ide Jimba, Ide Jimba, one of whom no, Ide Jimba, no, Louis, he may go live. Amama Miguel, the man of Parame Galio, Amama Kike, the man of Barane Gariano, no one, or no Panyama Maka, it is on Bananyama Maka, he gave you. Traditional Prime Minister, of whom was war, Chief Emazu, Mike, Onyama. Right on rebel God free name away. Dikota eh, onyo mejeje mishimule. Ugo tu rumba eh, ugo tu rumba wano fumuna. Odunle guago. Kifati kudemwa. Onwi mole, kelela miteriza wanyoma. Oso dieme, wanyo bioma. Ndi ben nemle, ibe wano sike. Onyo mejeje ma, onyoma. President Wiseman.